boy. Crazy V. Zencho. Wasted gang, ma. No, you know, okay.
Squeezy to go busy, man. Kuzaga makanja kwa chamlanda bunga blanda kwanza siyasa shika wanga. We be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.
Squad ni ama cheesy men. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga. No jokes, we be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.
Yo, story ya getu jetu jo waga ngumu. Na si kutaka siu waga vichwa ngumu. Na siyo wave siu endaga na msimu. Kwanzisha noma imu simu ya masimu. Jeshi ni jinga, jeshi ni ya wenda wazimu. Meka mkatrupa, mekuja kuwaribu. Jifanya weri, utafanyiwa mavitu. Watu wako on, watu wamekula vitu. Sijui bugiza, au ni sea, au ni cosmos. Nadai kupiga kitu gano toe rosto. Nadai ya flavor gani jo waga moto. Na dezi shike ike na ile chura moto. Sinaga beef mi udil kikomesa. Walijaribu lakini waku nikomesha. Nili wazima enzi lezaga kutesa. Nikikoho wanapandisha kapesha.
Squeezy tuko busy man. Kuzaga maganja kwa chamlanda bunga blanda. Kwanza siyasa shika wanga. We be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them. Squad ni ama cheesy man. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga. No jokes, we be killing them. Of course, we be killing them. Killing them, killing them. Stories za kwetu, sani stories za magwangi. Mdo ikuleo mashetani through kukulizio mabangi. Ma white ndani ya taksin, ma black ndani ya jagi. God bless hizi mtaku na wazazi majanki. Tuna penya kivivyote, any hole penetration. Na mtupati area yoyote, kila post no location. Hakuna love ya masnitch, sometimes I trust my bitch. Mapenzi yote ni ado, meditation ya kuwa rich. Easy sio easy man. Huku ni lazimo kaze kambo kilalisha. Unakaba toa stress na marizi man. My dope we be giving them. Na my op we be killing them. Ndiyo ni get him mod na itaji modi get. Nilani wana straight cast, afadhali wangeni cast straight. Na sahi na shuku, hizi ni my demons from the past. Jumefika mali paka mwenyewe siyezi jitrust.
Kizi tuko busy man. Kuzaga maganja kwa chamlanda bunga blanda. Kwanza siyasa shika wanga. We be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.
Squad ni ama cheesy man. Vijana kwenye kono amejichoyo na mawada na madaga. No jokes, we be killing them. Of course we be killing them. Killing them, killing them.